Haba na haba zo ujaza nga kibaba Mzae alisaka na bada tukupata Maisha na yotaf tunashuka tukipanda Cheki mother yali daddy msuku wa father yani bendi Machozi na yo daddy na jificha kama pedi Negativity kawa mob mkiji cheki sijipendi Shule minka nono na niko slow kima somo Sina mabesh na shinda soso Nika anza ndika ngoma kumbe baby weni noma Mini msiki shinda homa demu moto shinda lodo Na piga msiki kama mboka na push daily siezi choka Na saluti richi G Linfanya niwe G Niweka different leagues So sayi wanani T Jani mekuwa Z But jajali ni C Jajali ni blessed Yani jajali ni gift Daily ni courage Jui mziki li ni heal Mziki li ni teach Hakuna table siyezi reach Sayi mendo prize Rates zili rise Rates ziko high Unazo sema zupiga lines Nili piga ego yeast Nimefura jumini beast Wanani saka west to east Jina kubwa baby T Skiza story Mini mbori Na misi wori Haters na wameshika mori Yeah Baby Been a long time Mini mbori Na misi wori Haters na wameshika mori Yeah
Beast from Baby. The east Dracarious ndio to fist Rekeneria dragon ni niko flight Overachiever ni kupatie real ish to talk about bana Yeah mimi ni asshole but at least I'm the ish bana Work in progress get my ish together kushindana na mimi nikakushindana na ndovu kushonde ni kwache full of shit bana uliza utaambiwa nimeishi many lives genius na kupa 3 wishes mini spice ni kuamsha umekaba ko hard bana detect tu tutango bora tujwe kwa hii I'm built different I dance to my own beat na ni crank that is south na shangaza close your mouth Yeah, on a scale of 1 to 10, mi uvunja ratili, I'm built different Ora yangu ni loud in a shout, I'm told dark and then some I'm built different, yeah, ni meridia mara tatu, jogwe wike, tujwe nani chike Pita mbali na mimi na iyo energy, mimi nowadays I'm traveling light Sisi fast na sururu, dynamite na guru, neti keep it tight My inner child ni warudishie back to innocence like touch Usa, usa, misa, I'm good trouble yo, mini mgori Sinanga wori Ni kupiga 2 wax Nimekunja sura kai Suzu DX lori Tall dark and then Samuel In my glory Sina story Mini mgori
Mini mgori Na misi wori Haters na wameshika mori Baby
Coming, y'all.